Uganda etongoza obweyambisi bw'okebera endwadde mu bwangu okuli omusujja gw'ensiri Nalubiri muyite Scottsdale ne Mukenenya nga buno bukoleddwa kuno era bwe bugenda okukozesebwanga mu malwaliro ga gavumenti gonna. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ategeezezza nti obukebera buno okubanga bukoleddwa kampuni ya kuno eya Microhem Scientifics kikakasa nti Uganda ezimbye obwetengerefu bwayo mu byobulamu kw'ossa okulekerawo okulagiriza ebyo ebisobola okukolerwa kuno olw'okusitula amakolero ga kuno. Nabbanja ategeezezza nti amalwaliro ga gavumenti kati galina okutandika okukozesa obukebera buno mu kebera endwadde zino. Abadde mu kutongoza obukebera buno ku Serena Hotel mu Kampala. Ye minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng ategeezezza nti obukebera buno bumaze okwekenneenyezebwa era ne bukakasibwa omutindo gwabwo ne balungamya amalwaliro ku nkozesa yaabwo. Dr. Susan Nabadda, kamisona avunaanyizibwa ku bya laboratory mu minisitule y'ebyobulamu, yalambuludde ensonga zino.
Okugenda mu bantu bonna naye oluusi muwulira nti tuba ne stock out tetulina kino ne kino olwo olwokubanga tuba tulina okulinda kiso okuzeebweru tulina okubanga tulina zijja mu bantu abalala naye kati wano bwe tuba tulina n'owaffe nga ne policy ne environment government gyetaddewo bajja kumakinga sure nti ebiri produce Uganda babiwagira kati mu kaseera tuba ne test kits era muwulidde commitment wa minister wa finance bwagambye nti bajja kuwagira kino ekintu olwedera policy eri mu kino kifo.